Nitwa Tuyishimire France, niga mu ishuri ry'urwunge rw'amashuri rwigenga PAPEB mu mwaka wa gatanu, indimi n'ubuvanganzo. Nagize ibibazo byinshi binyuranye, ariko muri byo nifuje kubabaza ibi bikurikira.
Nitwa Twahirwa Debora, nkaba ndi kumwe n'umwisengeneza wanjye kugira ngo dushobore kuganira ku bibazo bimwe ajya yibaza atashoboye kubonera ibisubizo.
U Rwanda muri 1994, nyuma ya Jenoside, hasigaye imfubyi nyinshi, ari za Jenoside, ari iz'intambara, ugasanga umuryango nyarwanda warasenyutse, cyane cyane ibijyanye n'umuco n'imibanire y'abantu n'abandi. Ubwo rero nagira ngo nkubaze ibibazo ntajya nsobanukirwa neza. Nibaza impamvu ababyeyi benshi muri iki gihe batakigira urukundo rw'abana batari ababo ngo babakire mu miryango, babafate nk'abana nk'abandi.
Urakoze. Nibyo koko icyo kibazo umbajije gifite ireme, kuko nkurikije uko nkuzi uracyari mutoya, hari byinshi utashoboye kumenya, ngira ngo wenda nkunyuriremo. Mbere mu Rwanda rwa kera kuko nta mfubyi zabagaho, umwana aho yageraga hose yarisangaga, umwana agakurana uburere bumeze butyo, akumva ko umubyeyi wese ari se, akumva ko umubyeyi wese ari nyina. Aho ageze akahisanga, uko bamwakiriye naho akumva yiyakiriye nk'abandi bana asanzemo. Iyo rero umwana yageraga gutya akabura umubyeyi, akaba imfubyi, abandi babyeyi baramusigaranaga. Hari ababaga barabanye n'umuryango w'iwabo, hari abavandimwe se, buri muntu yumvaga yuko ari inshingano yo gufata umwana ugize ikibazo cyo kubura ababyeyi. Bityo rero nta mfubyi zabagaho, kuko umwana n'ubundi icyo yabaga abuze yagisangaga mu wundi muryango. Nimba ari ukwiga akiga, nimba ari ugushyingirwa bakamushyingira, nimba arwaye bakamuvuza, mbese bakamuha nk'ibyo baha abana babo. Nyuma y'intambara rero, ahangaha muri ibi bihe mubona, u Rwanda rwarakomeretse, abanyarwanda barakomeretse. Intambara yabaye mu Rwanda ni intambara yageze kuri buri wese. Ni intambara kandi umuntu atabona uko asobanura. Kora ko abanyarwanda kera bari babanye neza, nta bahutu, nta batutsi, nta batwa. Wavaga ibyumba wagera i Kigali bwije ugacumbika, bakakwakira ukisanga. Mbese ibibazo tubona uyu munsi ntabwo mbere byabagaho. Ni ukuvuga rero ngo intambara yabaye mu Rwanda abavandimwe baricanye, inshuti ziricana, utakekaga ko yakugirira nabi akakugirira nabi. Ibyo rero byatumye mu Rwanda hasigara urwikekwe, hasigara urwikekwe, icyizere kirabura, icyizere kiragabanuka, abantu bakabaho bishishana. Muri uko kwishishana rero niho havuye icyo kintu cyo kuvuga ngo umwana wa kanaka sinamurebaho, musanze ku muhanda akora ikintu kibi, reka da sinamuvuga, muvuge iwabo bavuge ngo nuko yenda ndi iki. Icyo mbivugira ni iki? Ubu mu Rwanda hari abakoze amahano bafunzwe, hari abarokotse nabo bari aho hanze. Ni ukuvuga ngo hagati y'abo bantu, hagati y'abo banyarwanda hari ikibazo. bavuga ngo enda abantu bari baturanye umuntu araza agira nabi iwanyu amaze kugira nabi kandi mwari musanzwe musangira nta kibazo hanyuma aho ubutabera buziye biba ngombwa ko abazwa ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo rero niba hari abasigaye bo muri uwo muryango ufite umuntu ufunze ntago bazavuga umwana waho biciye kubera iki kubera uku kwishisha uku kwikanga akavuga ati reka. Ni ukuvuga ngo rero na nyuma y'intambara abana bagize ihungabana umwana abana babonye byinshi bidasanzwe babonye ubwicanyi babonye abantu bagirira nabi abandi ngira ngo icyo kintu na n'ubu kiri mu mitwe y'abana ujya wumva ibyo guhahamuka cyangwa se aho mwiga ujya ubyumva ko hari abana bagira gutya bagahamuka cyangwa se nabo byakubaho ni ukuvuga ngo abana nabo barakomeretse mu mutwe yabo uko gukomereka rero ntekereza kandi mbona ko gutuma abana nabo basa n'abatakaje umurongo icyo nshaka kugeraho ni iki ni ukuvuga ngo ababyeyi nabo nubwo bahungabanye n'abana nabo barahungabanye hanyuma ni ukuvuga ngo ubu abana n'ababyeyi nta cyizere gihari ari abana n'ababyeyi nabo nta cyizere bafite ntibizeranye nubwo umubyeyi agera gutya akavuga ati mfashe umwana hari ababafata kubera wenda inyungu runaka hari ababafata kubera wenda kubura uko babigenza akavuga ati reka mfe kumufata yamufata yamugeza iwe ugasanga kwa guhungabana kwabaye muri bo nabo ubwo badashobora kwisobanurira kurabatera kutabana neza umwana agakora amakosa yakora amakosa umubyeyi akumva yikora ikintu kiremereye ntashobore kubyakira cyangwa se ngo abirebe mu mpande zose avuga ati uyu mwana akoze amakosa aturutse ku bana uyu mwana akoze amakosa nk'ay'abana ukabona ababyeyi ntibashobora kubyakira kandi mbere mu Rwanda rwa kera umubyeyi yaricaraga akavuga ati uyu mwana amakosa akoze n'undi yayakora n'amakosa y'abana ariko kubera yuko ababyeyi nabo ubona nabo badatuje kubyakira ubona bimuvuna natekereza nti bwaba ari uburere abana ubu bafite ubu ngubu hari abana bategeze banashobora kubona uburere hari abana birera ntabona bamuhana ntabona abo banyirasenge ntabona abo banyina wabo akirera ubu n'uburere afite akabuvana ku bandi tukabwita uburere wenda bwo gutoragura hanyuma ubwo burere umwana yajya mu muryango akaba ari bwo ajyanamo uko umuryango mwakiriye ntekereza ko aricyo gituma rero ababyeyi bamwe bavuga bati abana barananiranye hari uwo mbona kwa kanaka yarabananiye hari uwo mbona hari hirya kwa kanaka yarabananiye n'uwo mfite nanjye ubu ngubu yarananiye ndamubwira ibi ntitubyumva kimwe ndamugira inama ntitubyumva kimwe ariko njye nkavuga nti ntabwo twabishyira ku bana gusa ngo tubyite gutyo kwa kuvuga ngo barananiranye hari impamvu ibitera uko nagiye mbivuga hari ihungabana riri mu bana hari n'iri mu babyeyi imyumvire ntago ari imwe cyangwa se navuga ngo hari aho ari na mikeya ku buryo bitera amakimbirane hagati y'abana bari mu miryango n'ababarira
ndabyumvise aho ngaho wenda uburere bw'abana b'imfubyi baba mu miryango hari igihe ubona atari bwiza wenda bitewe n'ibyo baba babona babamo bakabona ko wenda kubaho nabo nta kintu biba bibamariye ariko ukabona ko uburere bwabo wenda butari bwiza nk'iyo urebye uburere bw'abana b'imfubyi b'ubu ngubu na kera uburere bwabo ubona bumeze bute
uburere bw'abana b'ubu nk'uko natangiye mbivuga ni uburere ubona nabo ubwabo bagoye nk'uko umaze kubivuga nigeze kubikomozaho nti hari abana birera hari umwana wakuze wabyawe n'ababyeyi akura nabo ku gihe runaka intambara ibaye uwo mwana arisigarana naho yaba atarisigaranye yenda asigarana n'undi mubyeyi nawe wenda ufite imyumvire cyangwa se uburere buri ku rugero rwo hasi bitewe n'uwo mwana aho yarageze. Abana rero uburere bwabo bw'uyu munsi nkuko nabivuga cyangwa se nkuko tujya tubisangira n'abandi babyeyi n'ubundi nabo bafite abana barera cyangwa se n'abandi n'abana bacu turera, ntabwo ruvuga ngo n'uburere bw'abana b'imfubyi gusa, n'uburere bw'abana muri rusange. Nicyo natangiye mvuga nti ntabwo tuye kubireba ngo tuvuge ngo n'abana b'imfubyi gusa bafite ubwo burere buguye. N'uburere bw'abana muri rusange, nubwo hajya hazamo ngo bw'abana b'imfubyi bw'umwana utari uwanjye. Na kera umunyarwanda yavuga ngo umwana wundi ngo abishya ngo inkonda. Byaga bishaka kuvuga ngo umwana wundi mbega kumwemera si ikintu cyoroshye, umwana wundi aragoye, umwana wundi utibyariye ngo uburere kumushobora ntibyoroshye. Nuko bajyaga babivuga, nubwo wenda njye ntavuga ngo nabishyigikira. Nicyo navugaga ngo imyumvire yo hasi cyangwa se imyumvire ishaje ababyeyi benshi barayifite, ngira ngo ni nacyo cyakwiye kuba gihinduka. Nakubwiraga nti abana bose uburere n'ubw'abana bose, suba ngo uburere bw'abana b'imfubyi bumeze bute, bumeze nk'ubw'abana bose, kuko abana b'imfubyi ari abana bafite ababyeyi ubu bararererwa hamwe, barigana, baragenderana. Nkavuga nti uburere ahubwo bw'abana muri kino gihe ni uburere butoroshye. Nkavuga nti bumwe birajyana n'iterambere, urareba hari iterambere, hari ayo matelefone, hari izo za interinete, hari iterambere ryihuse cyane. Iryo terambere naryo ugasanga rigera ku bana cyangwa navuga ngo ryafekta abana, bakaryinjiramo nabi, bakaryinjiramo ku buryo badasobanukiwe. Na cyane ko abana muri kino gihe kuganira n'ababyeyi, kugira abo baganira nabo babakuriye ari ibintu bitoroshye, kugira ngo abana babone abo baganira nabo bagira ibyo bababaza, ntabwo ari ibintu byoroshye. Abana rero bagafata ubwo burere babona, iyo mico babona gutyo kubera yuko badafite cyangwa se batabona umwanya wo kubiganiraho n'ababakuriye, nanandetse batabaha wenda n'umwanya. Wenda mvuze kuki abana b'imfubyi nk'uko washatse kukimbaza, ubwo hari uko wagiye ukibona, hari uko cyangwa ukibaza. Mu by'ukuri umwana uri kumwe n'ababyeyi, niyo umwanya wabura ababyeyi bagira akanya gato bagira icyo bamubwira, batangahura kushije, batasa ibyo, batirekareka ibintu bibaho, bati wenda iki kirazira. Ariko umwana w'imfubyi ubu navuga nti hari byinshi aba afite muri we, hari ibyo yabonye atarabona umwanya wo gushyira hanze, wo kuvuga. Hari uburyo ki wenda anamenye adashobora kwifungura imbere y'ababana nabo, agahora agatinya, akavuga ati si wenda nabihera hehe. Ntekereza ngo rero uburere bafite ubu, iyo urebye ni uburere buvanzemo kwiheba, ni uburere buvanzemo ikintu wakwita nk'ubwiyahuzi, ni uburere ubona ari ubwo kwivaho, ni uburere bwo kwigunga. Ariko kandi bakaba bafite ikibibatera, nk'uko twabivuze nta kintu kitagira impamvu, byose bifite aho bituruka. Uburere rero bw'abana bibana ubu, iyo urebye ubona ari uburere nyine bubabaje, na cyane yuko ababitaho atari benshi, nta bantu benshi babafitiye umutwaro, ubona abantu bitaye ku babo gusa. Nkavuga ngo uburere rero bwabo muri kino gihe buragoye, nk'uko nabivuze ni uburere bumva kubaho ntacyo bibamariye, nk'uko wabivuze kubaho babumva nyine ntacyo bivuze, bikabatera rero n'ubundi burere nyine ubona abantu batakira vuba.
Mwakoze. Ngiye nkuri kufasha muri kino gikorwa, numvise ibibazo umwana yabajije, numvise kandi nuko mwagiye mumusubiza nk'umubyeyi. ariko kandi mfite ikibazo mshaka ngo kiveho igisubizo gifasha umwana kumva neza. Nibwira ko iyo ari kubaza ibibazo nk'ibi nuko ababona ahanini ibintu bibi bibera imbere ye, aho atangira avuga ati ni iki gituma urukundo rw'ababyeyi cyangwa rw'abantu ku bana b'imfubyi tubona rudahari. Ahari ibyo mwamusobanuriye kandi neza, ariko ndagira ngo mbisanishe n'ibijyanye n'imyitwarire yabo y'abana b'imfubyi ababariza ikibazo. Kugira ngo bazi ikibazo kimeze gutya, ni uko aba yifuza ngo aho ageze agire imyitwarire nawe yazatuma abamo umuntu muzima, abamo umuntu ushobora kwigirira akamaro. Ndagiraga rero ngo mu buryo bwo kumusubiza, mumusubize mumuha ibisubizo bijyanye n'uko abana b'imfubyi bakagombye kwitwara ugereranyije n'uko imiryango ibarera cyangwa ababitaho babafata mu bijyanye n'imyitwarire y'abo bana, kugira ngo nabo bazavemo abantu bazima. Noneho nkabaza ikibazo mvuga ngo ni iki mubona gikwiye ngo abana b'imfubyi zaba izirera zaba iziba mu miryango bakwiye gukora iki kugira ngo nabo aribo ari nabo ngabo babarera cyangwa n'umuryango nyarwanda muri rusange, ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo izo mfubyi nazo zizavemo abantu bazima?
Murakoze. Nahera yenda ku kijyanye n'abana bagize amahirwe yo kurerwa. Nkavuga nti umwana wagize amahirwe yo kubona umuryango umurera, wenda hari naho ntabivuze neza, aho yambazaga ati ni iki gituma ababyeyi badashishikariye kurera abana, nagira ngo nongereho nanone ko ubona urukundo rwarabuze mu babyeyi, ukabona hari ukwikunda cyane, umuntu akumva akabanza be abahandi akumva yuko abo batamureba. Urukundo rwabuze mu Banyarwanda. Icyo nshaka kuvuga ku bana bagize amahirwe yo kurerwa rero, numva bya bintu bibarimo byo kumva bafite kwiheba, byo gukomeza gutekereza ku bintu byahise, nibyo koko baba barabaye imfubyi kandi baba barakomeretse, nibyo. Ariko nkavuga nti ubwo bo bagize amahirwe yo kubona abagira neza, kubona abantu bagifite umutima muzima wo kubafasha, wo kubafata nk'abana, numva abo bana bari bakwiye nabo gufata icyo kintu nk'icy'agaciro, bakemera bakaba abana barerwa koko, bakumva ko ababyeyi kuba barabafashe babafashe babakunze babafashe bagira ngo bagire aho babavana n'aho babageza. Mvuga nti uwo mwana wagize ayo mahirwe yakwiye kwemera akarirwa, akakira uburere mu byo n'ubundi yakira, akarebamo ikibi n'icyiza, agakurikiza icyiza, agakurikiza ingero nziza akuye muri uwo muryango, agakurikiza inama nziza akuye muri uwo muryango, kandi akareka gutekereza ku byahise gusa ngo nabaye imfubyi, akanamenya kandi akibuka ko umubyeyi burya suwagutwise mu nda gusa, suwitwa so na nyoko, umubyeyi wundi ni umubyeyi ugufasha ukureze akagukuza. Kuko no hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uburere buruta ubuvuke, kuvuka ni kimwe n'uburere ni ikindi. Nkuvuga nabo bana bagize amahirwe yo kubona ababarera, bari bakwiye kuba ari abana nyine bakira ubwo burere, ngo nakivuze uko bagenda bakura bakarebamo icyiza, bakarebamo bega, bagatandukanya ikibi n'icyiza, hanyuma bakemera kurirwa. Kandi ndetse burya iyo witaye ku muntu akakwereka wenda ko atabona yuko umwitayeho, nawe biramubabaza. Nkavuga nibakereka yuko aba babyeyi yuko babona banemera yuko icyo bakoze ari cyiza, babafata nk'ababyeyi koko kandi banemera ko ari nk'ababyeyi babo, hanyuma bakabafasha kugira ngo nabo bazashobore gukura bagire aho bagera. Kandi ikindi nabasaba bakaba abana bumva bisanzuye, bakagira urukundo. Icyo kintu cy'urukundo abo bantu baba barabafashe bagize nacyo bakakigiraho, bakagira urukundo, bakagira kwiyakira, bakagira ndetse no gushima, bakagira no gushima Imana iyo iba yaratumye koko babona n'imiryango bajyamo.
Icyo ngicyo ndacyumvise, ariko hari nk'igihe wenda ubona nk'abana baba mu miryango maranye namwe imyaka 10, abana b'imfubyi bagira amakosa bakorera abantu babarera, n'ababarera hari igihe baba wenda batabanye nabo neza, rimwe na rimwe wenda bumva ko bagira amakosa cyane kurusha y'abandi, ariko ugasanga wenda n'umwana kubera ko abavuga ati wenda ntago bambyaye, akumva ko bamubangamira mu bintu yabakora, akumva ko batamukunda. Nk'abana baba muri iyo miryango babana n'ababarera, mwumva mwabagira nk'iyihe nama ku buryo babana nabo, babana nabo neza, buri wese akumva ko kubana n'undi atagomba kumubangamira?
Urakoze, icyo kibazo kuko ni cyiza, nibyo nk'uko bivuze. Hari abantu haba uruntu cyangwa se baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Icyo nabwira abo bana cyangwa se rekambuze nkibwira ababyeyi, nk'uko bivuze ati hakaba hari ababyeyi bumva yuko abo bana aribo bafite amakosa menshi kurusha abandi, ndetse n'umwana akavuga ati impamvu abona yuko nange mfite amakosa menshi kuruta abandi nuko atambyaye. Reka mbanze nibwirira abo babyeyi, mu by'ukuri nk'uko nabivuze ntangira, umubyeyi w'i Rwanda ntago yajyaga ntiyatandukanyaga abana. Amakosa yose yabaga ari amakosa, akaba amakosa y'abana, akaba amakosa y'abana kandi akayakira. Akayakira. Nkavuga nti abo babyeyi batekereza gutyo ntibari bakwiye kubitekereza. Ntibari bakwiye kubitekereza. Nk'uko bivuze koko tumaranye imyaka 10 kandi twagiye tubana mu buryo nyine bwo kugongana. Nk'uko nabivuze ngo ntazibana zitakumanya amahembe. N'umwana na nyina wamuvanye mu nda nawe bagirana ubushyamiranye, ubushyamirane ndetse bwabasha kurenga n'uwo atarera. Ngira ngo ujye ubibona ukabona umwana yananiye ababyeyi be, nta n'icyo yababuranye atari uko bamwanze. Hari n'ingero nyinshi wagiye ubona ukabona umwana aravuze ati ababyeyi baranyanga kandi baramubyaye mu nda. Mvuga nti mu by'ukuri nashaka kubwira abo babyeyi, ntabwo umubyeyi akwiye kubona amakosa ku mwana ngo yabone ko ari amakosa y'umwana utaruwe, ahubwo yagombye kuyabona nk'amakosa y'umwana koko mu kigero ikirunaka. Niba rero umwana w'imfubyi ufite imyaka 5, 10, 15, amakosa y'umwana arimo gukora ni amakosa nyine y'umwana ugeze muri icyo kigero, ntabwo ari amakosa y'umwana utari uwawe kuko n'uwawe arakunanira. Icyo nagira ngo nisabire ababyeyi bareke gukomeza muri wa mugani uvuga ngo umwana w'undi abishya inkonda, babone ko umwana w'umunyarwanda nyine ari umwana w'umunyarwanda, bamufate nk'umwana nk'uwabo. Icyo nashaka kubwira rero abana, mu by'ukuri abana nyine bakora amakosa. Hari n'umwana uvuga uti nka wa mugani uvuga ngo nyina wundi, nyina wundi, umwana agakura yumva yuko umubyeyi utari wenyine atashobora kumukunda, adashaka kumukunda nk'uko wenda ababyeyi bamukundaga. Uko byagenda kose kucyo yakora cyose ari kwiyoberanya yuko ko atamukunda. nkavuga nti abo bana icyo bakwiye kumenya niki iyo umubyeyi afashe gahunda yo kugufata akavuga turi mwana ngiye kumurera uwo mwana yakwiye kubanza kureba icyo cyambere wende umubyeyi aragufashe wibanaga aravuze ati vayo mu rugo icyambere kizima kiza nuko agukuye aho wibanaga akagushyira mu muryango umubyeyi umwana abana b'impfubyi barerwa n'imiryango bakwiye kumenya yuko icyo ari ikigiciro bakareka gufata rero abo babyeyi babarera nk'abanyamahanga nk'abandi bantu kuko icyo iyo utangiye kugishyira mu mutwe biba byarangiye nicyo yakora gito kibi ukibona ko kigukoreye kubera ko atakubyaye nicyo yakukorera cyiza hari ubwo unabona yuko atari cyiza gihagije koko nk'icyo wakabaye ubona ku mubyeyi nkavuga nti kabone nubwo byaba bidahagije ariko ukwiye kumenya yuko abana bakwiye kumenya ko nibura hari ibyangombwa mu buzima kugira ngo umuntu abeho hari ibyangombwa mu buzima kugira ngo umuntu agire urufatiro rw'ubuzima nkavuga nti abana bari bakwiye kwakira iyo neza bagiriwe kujya mu miryango hanyuma bakemera uburere nk'uko nabivuze bagatoramo ibyiza n'ibizima sinshaka kuvuga ngo bazemere n'ibibi bagirirwa hanyuma ikindi bakiremamo bakagerageza kuremamo ubumuntu kuko baba babana n'abandi bantu bakanagerageza kutabaho bibuka ibyahise kutabaho buri mwanya umuntu yibuka ko hari impfubyi gusa kuko icyo kidindiza umuntu nk'uko ubizi igihe tumaranye urakizi nanjye meze nk'umwana usa n'uwireze ariko nkavuga ngo ikintu cyanteye kugera aho ngeze aha umbona kugera ubwo nanjye numvise na gufata nk'umwana nkakurera icyabinteye nuko numvise ko ngomba kwirwanira ishyaka mu gukura kwanjye nkirwanira ishyaka nkibagirwa ibibi byambayeho nubwo byaza bikaza atari njyewe ubihaye ingufu ariko byanaza nkumva ko atari byo ngomba kugumamo kuko ibyabaye biba byarabaye ntacyo mba nenda kugarura nkavuga nti sinkwiye kuruha kabiri icyo ngomba gukora ni uko ubuzima bubi bwambayeho ngomba gukora ku buryo mu gihe kizaza kiri imbere nzagira ubuzima bwiza nkirwanira ishyaka rero mu gukura kwanjye n'umukobwa nkirinda aho ku mashuri nkirinda mu dusore nkumva ko nihagira ikintu kimbaho ntazabona uwandwanaho nintwitinda ntazabona uwandirira nkumva ko ubuzima buzaburangiye hanyuma ibyanjye bikarangira nkumva ko ngomba kwirwanira ishyaka ry'ibyiza kugeza igihe nanjye nzumvira yuko mbaye umuntu nkibagirwa kagahinda naciyemo hanyuma ibyo uko nagiye mbikora aho nagiye mba hose nkumva inama ngirwa uko byagenda kose mu buzima umuntu aba ahura n'abandi akabukugira inama nzima iyo ukayitoramo nk'inama nzima kandi ukayikurikiza mbese ukagira ishyaka ryo kuvuga ngo ubwo nabonye ibibi nabaye mu bibi ngomba kuzagira igihe mbaho ubuzima bwiza kandi ibyo ngibyo ni wowe byaturukaho nta wundi wapfa kubigushakira ibyo bituruka rero kukugira ubutwari ukumva inama ugirwa ukagira kwihangana no mu bije bikugoye bimwe ukabyihanganira kugira ngo utere intambwe idasubira inyuma naho yigumye muri bwa bwihebe bwo gutekereza ngo ngibi byambayeho birakubata bigatuma ntahantu na hato ushobora kugera ibyo rero byo kwirwanira ishyaka ni nabyo byanteye kumva yuko nshobora gufata umwana w'imfubyi nanjye nkamurera nkamwihanganira kuko nanjye nagiye nihanganirwa n'abandi nkihanganishwa n'abandi nkagirwa inama n'abandi nkuvuga rero nti abana icyo bakwiye gufata no kumenya kwirwanira ishyaka ishyaka risaba rero ibintu birebire kandi byinshi ntekereza ko n'ikindi gihe tuzagenda tubiganiraho
nakoze nibwira ko ibyo muri kubwira umwana ari ibintu byiza ibintu bimwubaka ariko kandi abantu basenga babwirwa ko kimwe mu bikorwa byiza bagomba gukora ari ukumenya imfubyi n'abapfakazi. Inama mwagira abantu bakuru ku bijyanye n'ubuzima n'imibereho y'imfubyi n'uko zitwara uno munsi ni iyihe, kugira ngo umwe mwafasha n'umwana ngo amenyereho ngo nubwo natwe dufite ubuzima tunyuramo bukomeye ariko n'abandi bafite ingamba cyangwa bafite ibyo bahamagarirwa nk'inshingano kuba badukorera, hanyuma natwe tugire uko tubitwaraho. Noneho nimurangiza afate nawe umwanya wo gukomeza no kubabaza ibibazo yateguye kubabaza.
Murakoze kubw'icyo kibazo. Koko ijambo ry'Imana rirabivuga, hari naho rivuga riti Imana ni se w'imfubyi kandi ni umugabo w'abapfakazi, kandi ijambo ry'Imana ritubuza gukomeretsa abameze batyo, ritubuza gukomeretsa cyangwa se kugirira nabi imfubyi cyangwa se abapfakazi. Ridushishikariza gukunda abo bantu, kubera ko mu by'ukuri umupfakazi gupfakara ni ikintu kibabaza cyane. Kubona uwo mama umufatanije urugendo wasitara atikomera akagenda, ibyo ni ibintu bibabaza cyane, ndetse ntekereza ko gushira mu mitima yabo byabayeho biba bitoroshye. No kuba imfubyi nabyo ni ikindi nacyo kandi kiraremereye cyane. Kuba ufite ababyeyi bagukundaga ukababura ni ikintu kidapfa gushira mu bantu. Ariko nk'uko umbajije inama y'imyitwarire abantu bakwiye kugira imbere y'abo bantu y'imfubyi n'abapfakazi, icya mbere njye njya nibwira no kuvuga ngo icyo ni ikintu cyashobora kuba kuri buri wese. Umuntu uwo ari we wese ashobora gupfakara, kandi umuntu uwo ari we wese ashobora kuba imfubyi. Ntago abo nabo ari bo babyihamagariye babonye bibagwirira. Habwa nti mu by'ukuri twagombye kugira umutima w'urukundo cyane kuri abo bantu, kumenya ko bakomeretse cyane ndetse bizatwara igihe kirekire kugira ngo ibikomere byabo byorohe kuko bitashobora gukira. Twagombye kubagirira rero urukundo rusumbya urw'abandi, urwo rukundo rukadutera kubihanganira mu makosa bagira, hari ayo bakora ndetse atanabaturutseho, hari nayo bakora batazi ko bayakoze. Nkavuga nti urwo rukundo rwagombye kuba rurenga imipaka y'amakosa bagira, bikadusaba ibyo cyangwa bikadutera kubegera cyane, bikadutera kubitaho, kwegera imfubyi nturuhe, kuyigira inama nturushye, kuyihanganira nturushye, ukumva ko biza uko bimutwara igihe kirekire cyo kuruhuka, natwe niko bikwiye kudutwara igihe kirekire cyo kubitaho. Kuko umwanya ku wundi yibutswa byinshi n'ibibaye. Nkavuga nti icyo nasaba abandi, icyo nasaba ababyeyi, icyo nasaba umuryango nyarwanda, ni ukumenya yuko imfubyi abapfakazi ari abantu bakeneye kwitabwaho cyane, ko bidusaba imbaraga nyinshi kuruta izo twibwira ko tuba twakoresheje kugira ngo abo bantu dushobore kubaka, dushobore kugira ahantu tubageza, nabo bashobore kutubonamo icyizere, banashobore nabo ubwabo kubona uko biyubaka, bitume biyubakira ejo hazaza. Ndumva ari cyo nabwira abandi Banyarwanda.
Wenda ndabyumvisha aho ngaho. Hari abana b'imfubyi baba bageze nko mu kigero wenda tugezemo, baba bafite wenda imyitwarire nabo itari myiza, kandi baba bagomba kwiteza imbere kugira ngo ejo hazaza bazabe bafite ubuzima bwiza. Hari aba wenda badafite n'imiryango ngo bayibemo, babona babagira inama wenda natwe dukwiye gushyiramo ingufu nk'abo tuzi wenda tukabagira inama kugira ngo ejo hazaza habo hazaba ari heza nk'ababyeyi wenda mwamuturera mwatugiriye ihe nama kugira ngo natwe tuzabe twifashije mu gihe kiri imbere tudakomeza kumva ko turi imfubyi.
Urakoze. Inama ya mbere nabagira ni ukumenya ko ibyababayeho n'undi bishobora kumubaho. Ibyababayeho ntabwo ari iherezo ry'ubuzima ku buryo mudashobora kubaho. Nubwo bibabaje n'ubundi no mu buzima umuntu ahura n'ibindi bimubabaza, ubuzima niko bumeze. Ubuzima nkabwira ko ari uruvange rw'ibibi n'ibyiza. Nkababwira nti mukwiye kureba imbere hazaza, kuko ntago mwasigariye gukomeza kuba ibigwari, ntago mwasigariye gukomeza kuruha. Mufite ingufu. Abenshi muri mwe bagize n'amahirwe yo kujya mu mashuri bariga. Abenshi muri mwe bagize amahirwe yo kubona n'imiryango ibitaho ikabarihira. Inama nabagira abari mu mashuri bakwiye kwiga. Umuntu akiga atavuga ngo ndabona utunota gusa tunyambutsa, akiga avuga ati ndiga kugira ngo nanjye nzavemo umuntu muzima, akiga avuga ati ndiga kugira ngo igihe runaka nanjye nzashobore no kuba ndetse nafasha n'abandi bafite ibibazo nk'ibyanjye. Mbese ukagira icyo bita objective, kavuga uti ndiga kandi ngomba gutsinda. Ikindi nabagiraho inama ni ukugira ngo ntimukagire icyo bita amarari, kurya duke twiza, cyane nk'abana b'abakobwa, kurya duke twiza, duke twineza. Umwana w'umukobwa akareka kwifuza, kuko kwifuza gutera ingorane nyinshi. Ukugenda wifuza ntuhaga, ukudahaga ni gukomeza gukurikirana gukurikirana. Havuga nti abakobwa inama nabagira ni ukumenya kunyurwa n'ibyo bafite, kunyurwa n'ibyo babonye. Ikindi bakamenya ko hanze hari imitego myinshi. Iyo ufite intege nke ahantu hari haboneka n'abandi bo kubiprofitiramo nyine. N'ahantu ubona abana ukabona abana b'imfubyi baratwita inda z'indaro kandi badafite n'amerekezo. Havuga nti mwirinde muba abakobwa bihagazeho, mumenye ko muri abakobwa nk'abandi, nk'abana b'abakobwa bafite ababyeyi, namwe muri abakobwa ntacyo babarusha. Mwihagarareho, mwige kandi mutsinde. Igihe nikinagera ntabwo muzabura ababashyingira, tubaherekeze. Nkavuga nti rero inama nabagira n'abandi bana b'abahungu nabo ni ukuba abagabo. Umugabo agira ibimuranga, ntahuzagurike, akaba umugabo ukomera ku ijambo rizima. Nabo bakaba abana bafite objectifu, bakiga bakagira aho bagera. N'abadafite uko biga ariko bafite ubwenge, abashoboye kubona uko kwishingira imirimo, cyangwa se abagira andi maboko iruhande yabafasha kubona imirimo, nabo bakayikora kandi bakayikora neza. Kuko iyo umuntu akoze ikintu neza nibwo ashobora kugira aho agera, iyo ugikoze nabwo ugarukira hagati. Nkavuga nti rero nibyo inama ni nyinshi, ariko cya mbere mwumve ko muri abantu kandi ko mugomba kubaho kandi ko mugomba kugira ahantu mugera ko mubishoboye namwe, atari ngombwa n'izindi nkunga ziturutse hirya ku bakobwa, ziturutse ku bahungu, ku bahungu ziturutse kuri ba shugamami. Mukamenye ko namwe hari icyo mushobora kwiremamo kandi mukaba cyo. Ndumva ari zo nama nabagira.
Urakoze rero, ndagira ngo ubwo mugenda musanga umusozo kenshi iyo urebye abana b'abakobwa iyo uganiriye n'abantu benshi babana nabo cyane cyane abana b'imfubyi kandi si n'abakobwa gusa baravuga ngo imyitwarire yabo ibaganisha ku bibi abahungu ugasanga bagiye mu biyobyabwenge abakobwa bakabasanga bagiye mu buraya no kwiyandarika ugasanga mbese abantu bari kwibaza byinshi iyo mumurebye nk'ababyeyi musanga koko ino myitwarire iterwa n'uko abantu bagize ihungabana muri bo cyangwa iterwa n'uko umuryango nyarwanda ikintu cyo kwitanaho no guhana agaciro kitagihari ibyo ngibyo biransana nanone ku kibazo umwana yabajije ariko baza ati inama muduha ni izihe n'imyitwarire yacu twakwitwara dute ariko kandi n'imiryango iturera inama ni izihe mwazitanze ariko ndagira ngo mumbwire munabwira n'umwana bijyanye koko n'ibijyanye n'ihungabana kubera ibyabaye cyangwa n'uko abantu batakita ku bandi
murakoze abize ibijyanye koko n'ihungabana hari aho bagenda batubwira ko ibyo nabyo ihungabana umwana yagize rishobora kumutera imico mibi rikamutera imyitwarire mibi icyo nacyo numva nta tutakijya kure cyane kuko na mbere hari aho nari nabivuze hari abana babaho akumva ibyamubayeho ibyo bihagije akavuga ati nta n'ibindi nzahura nabyo birenze ibyo byambayeho birahagije hari abajya abari tuganira akakubwira ati ese hari icyiza nshobora kuzongera kubona icyo nabure ku babyeyi nazongera nkakibona hari ukubwira ati njye kubaho ntacyo bimariye bagenda batubwira byinshi bitandukanye njya nkunda kugira n'amahirwe yo kuganira nabo rero nkavuga nti n'urwo ruhande rw'ihungabana narwo umuntu ntabwo yarusunika narwo rufite uruhare mu gutera abana mu gutuma abana bagira imyitwarire bafite uyu munsi umwana akavuga ati ntacyo ndamira reka nitware gutya uko bizagenda ni akazi kabyo icyo nkavuga ngo nacyo umuntu ntiyavuga ngo ntikirimo nanone nkagaruka no ku burere bw'uyu munsi nk'uko nabivuze mu muryango nyarwanda ababyeyi bafite kwikunda akikunda ndetse hakaba n'umubyeyi ufasha umwana yamufata akamugira nk'agakingirizo bati babone ko mufashe uburere nabwo buturuka ku babyeyi uyu munsi nabwo nkavuga nti ntabwo buhagije nubwo harimo abagerageza ariko ntabwo buhagije aho umubyeyi kwicarana n'umwana bitakiboneka umwana mbese ukabona asa n'uwirera naho bahuriye bagahura ari ukugongana areba ibibi yakoze gusa atareba ibyiza nkavuga nti uruhande rumwe ababyeyi navuga nti nabo uburere bwabo budahagije uwo mwanya batabona wo kwicarana n'abana ngo babahane babahanure babarememo ibyiringiro babarememo ejo hazaza nabyo hari uruhande bifite uruhare mu gutuma abana bashobora kuba bakwitwara nabi ariko nkavuga nti ibyo ntabwo byari bikwiriye ni nacyo navuze ababyeyi tuba dukwiye kugira gufata umwanya wo guha abana uburere gufata umwanya wo kuganira n'abana kandi n'abana nabo uwo mwanya bakatwemerera koko bakawuduha kuko hari n'igihe ujya kuganira n'umwana ukabona ntabwo yabishishikariye, ariko kubera yuko tubaruta, kubera ko hari byinshi tubarusha, nitwebwe bo kubibakangurira no kwihangana no kubazana no kubazana kuri twebwe, kugeza igihe tubonye ko hari ikintu bavuyemo. Gusa nkavuga nti n'abana nabo hari uruhare nabo nyine babigiramo. Ntangira navuze nti sinimfubye gusa n'abandi bana bacu, nabo turira, nabo twabyaye. Hari ikurikira abana ubu batari responsable, ukabona umwana arakurikira ibyo abonye byose, nk'uko nabivuze ntangira, bijyanye n'igihe twinjiramo, bijyanye n'iterambere turimo, ukabona umwana nawe arafata ibyo abonye arasamira mu kirere. Naho naheraga mvuga nti abana mu by'ukuri cyane b'imfubyi bagombye kuba abana bari responsable, bakaba ari abana bumva yuko bahagaze hamwe, akareka kureba ibyo abona abandi bana bakora. Akenshi usanga bakurikira ibibi, ariko akareba ati ibyo bariya bakora ese birankwiriye. Uriya kana karabikora kubera ko afite ababyeyi, aranga kwiga ariko afite ababyeyi, naramuka atsinzwe bazamushakira ishuri. Niho navuga n'umwana w'imfubyi agomba kugira objective, akavuga ati niba mbonye uburyo bunsunika kugutera intambwe, ntabwo ngomba kusuyaza, ngomba gukora ibishoboka iyo ntambwe nka exploiter kugira ngo ngire aho ngera. No kuvuga ngo icyo adafite, icyo abuze, icyo abona kije rimwe na rimwe. Abana ndabashishikariza kugira ngo bajye bagifatira aho ngaho, icyiza abonye cyakire vuba, kandi amaboko atijwe nayo amenye kuyakira vuba. Ndagira ngo nibyo nababwira. None nshaka kuvuga ngo abana babe abana responsable, kuko n'ubundi kera hari umugani w'Ikinyarwanda wavugaga ngo umutwe w'imfubyi ngo watanze umusaza kumera imvi. Byashaka kuvuga ngo umwana w'imfubyi yagiraga gukura vuba muri we, akamenya ubwenge kuruta ndetse n'undi muntu umukuriye. Nicyo byashaka kuvuga. Nanjye nkavuga nti abana uyu munsi nicyo nanjye nabashishikariza, niyo nama nabaha. Murakoze, ndumva ari byo navuga.
Murakoze cyane rero, murakoze Florence, murakoze Deborah, kubw'ikiganiro mugiranye. Nibwira ko kizubaka ari Florence ari n'abandi bana bangana. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi urukundo ufite nk'umubyeyi rukomeze kugaragarira umwana ndetse n'abandi bose, kugira ngo mube icyitegererezo ku bandi babyeyi no ku bandi bana barerwa. Mwakoze.